Ngakho kulezi insuku ezimbalwa besilokhu sikhuluma ngobumqoka besihloko esingokuphunyuka emandleni esona empilweni zethu ukuze sonke sibe yilokho uNkulunkulu owasenza ukuba sibe yikhona. Kodwa umbuzo omile ngothi pho kanjani? Angikubingelele phinde ngamukele futhi engosini yethu eFresh engusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Yebo, inkulumo yanele yodwa. Yebo, uJesu wafa esiphambana ukuze sithethelelwe nokuba amandla esona empilweni zethu anqotshwe. Yebo, wavuka ukuze sihambe ebusheni bempilo. Kuhle lokho. Pho empeleni sikuphila kanjani lokho na? Siphendwa kanjani ingempela bese siphila sikhululekile esonweni? Izenzo 3 verse 19 no-20. Ngalokhu, phendukani niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu ukuze kufike ikhathi zokuhlunyelelwa eyivelebusweni benkosi nokuba ithume uKristu Jesu enimiselweyo. Ukuphenduka ngokuguquka futhi soze zesula izono ukuze kube ngokuthi sesiguqukile. Ake silicabange lolu hambo. Uguquka kanjani ujike? Yebo, okokuqala njengendodana yolahleko udinga ukubuya engqondweni zakho futhi bese uyavuma ukuthi le mpilo yesono ayisebenzi. Lokho kuchaza ukugwinya impakamo yakho bese uyavuma ukuthi bonile. Okulandelayo udinga ukuphendukela kuNkulunkulu umcela uxolo nentethelelo yakhe. Umcela ukuba athulule njalo njalo umoya wakhe kuwe ngamandla. Kodwa kunelinye futhi igxathu elibucayi elilandela leli. Ukungabuyeli emuva. Ukuqhubeka ungami ekuphendukeni kwakho. Ukubambisana noNkulunkulu. Ubambana isandla nomoya ongcwele ukuze umcabango wakho ubuyise konke okwagovuza ukholeleka esona kuwe. Ukusungula indlela zokuresponda ezintsha uma ngabe ukuthi lolu dosi lwesono selifuna ukuvuka enyameni. Usungule ama-habits amasha ozowenza ukuba abe inqubo yokuphila yakho entsha. UNkulunkulu usimemela ekubambisaneni okunamandla okuletha isibusiso esinamandla. Ngalokhu, phendukani niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu ukuze kufike ikhathi zokuhlungela eyivele ebusweni benkosi. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo sawuthokoza uma uyicela ukuba sikuthumele zona nge-audio ye-WhatsApp. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Kungenjalo, ngena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.